This is an MUT Radio podcast.
Okay, sibonga kakhulu lapha kuyona ingoma ethi imnandi kakhulu ebese nje love again khona lapha emsakazweni wakho ohamba phambili MUT Radio. Igama lami sibonga ukuthi ngokamlotshwa ke isikhathi singamanje ngo 7 minutes after 11 sikhona ke insizo lapha yena uNino Mangamahle. So ke uzositshela ukuthi ke kwi program yakhe lapha it talk to us ungabe badila ngani mfowethu sikubingelele sikwabukele emsakazweni MUT Radio.
Yebo bafunjani hamba
kahle. Siyaphila kakhulu mfowethu. Ya mfowethu ungubani no uNino Mangamahle ukhuleleni nokuthi ukhuleleke mfowethu?
Igama nguNino wameya but Nino Mangamahle igama engisebenza ngalo kakhulu. Ngikhulele emakhaya eMbumbulu kwaMgugu base ngabuya sengizofunda la mabanga aphezulu sengizofunda leMlazi. Mina bafethu nguNino Mangamahle ngiyashutha abanye bangazi ukushutha abanye bangazi ukuthi ngenza izinkondlo and futhi senza lezi zinto zokumodela kakhulu. Lezi zinto zokumodela kakhulu. So manje sasenza iprogram le Talk to Us.
Yeah, mfethu siyabonga kakhulu mfethu siyakuzwa mfethu. So ke ake sikhulume ngayo ke i program le yini i Talk to Us. Ngabe nisebenza kanjani o nidila nani kule i Talk to Us?
Before i Talk to Us okwamanje isadila na kakhulu nabafana because la sizokwakha isithunzi somfana omnyama. Because if ubuka naselokishini abafana abancane ama role model abo kuba amajita selokishini angingaba bizigege bengoda abaphanda ngendlela engeke emthethweni. So sizokwakha isithunzi somfana omnyama ukuthi awazi wrong awazi no right. Njoba sikwazi ukukhuluma naye simtshekizile lokho right. Njoba sase esikoleni sazi ukuthi sikutshele ukuthi esikoleni nayo into ozohlangabezana nayo base se high school because sikhuluma kakhulu nabafana ba grade 9. Uzohlangabezana nento kanje uzohlabazana nento kanje akwazi ukuy overcome.
So mfowethu omunye umuntu uzozibuza ukuthi ke kungani ningavele na choose abafana kuphela nawayeka amantombazane nokwana sike sobona amantombazane futhi nawe yabo ayaze izinto ezirong nazo mhlawumbe uthola ukuthi no 13 years uyithola mhlawumbe sikhulelwe mhlawumbe iyaphuza iyabhema izonke izinto lezo. So kungani nenikhethe ukuthi nivele nikhethe abafana kuphela?
Into edala ukuthi sikhethe abafana kwamanje ukuthi ama program amaninga njengoba usho ukuthi ingane ziyakhulela ama program amaningi isho ama hashtag o Facebook game asekhuluma nge teenage pregnant khona ngisho manje ama shows ngathi TV teenage pregnant but akakhulunywa ngomfana akube ngantombazane iyayimithisa. So akakhulumi nomfana kahle kukhulunywe nawe uncane siqale silungise umfana bese sibuyela kuyona teenage pregnant sesibalungisa bonke kunokuthi sihlezi kukhulunywa nentombazane hlezi khulunywa nentombazane athi umfana uhlezi yena right. Uncane sibona ukuthi sina siqale siqoqa umfana kahle bese endleleni bese sise sikhuluma ke naye intombazane umfana vele usesendleleni.
Yeah. Yeah, mfethu siyabonga kakhulu siyakuzwa mfethu. So ke manje ke lapha ku talk to us. I-program elisadile ngayo kwamanje ile yabafana kuphela. Indaweni nizihambela nihambela ziphi indawo? Mhlawumbe la kuthola khona nibathola khona abafana nibathola kephi noma isezikoleni mhlawumbe kuphela. Isikole ezindaweni nibathola kuzona.
Okwamanje besaye ekoleni kakhulu besancenca ukuthi siqale siye ekoleni. So sizothi mase siphuma ukhankaso kube khona izikole sesazi isikoleni esokuthi sesiyini. Yasimzwa amandla siqale sakwa nokwamanje sasifuna isikole silandela esokwazi ukuye khona siyokhuluma bese siswa kahle sisenza kahle ama event okuhle mhlambe ngama weekend siyazi siyabahlanganisa siyaxoxa ke nabo sikwazi ukuthi sithole nabantu abazosiza njengama poeza because last week ikhona usisi wafika wekhuluma ngezinto zama game baxwayisa ukuthi lama game akona lawo lepahle ebhalwayo SL o Violent ba ukuthi ama game abadlalayo kwenze udlala iGrand Theft uyingane awona understand ukuthi uyadlala kuphela kanti ikhuluma inhlamba lapha iGrand Theft in Violent khona la awu understand ukuthi yakulimaza njengengane.
Yeah,
labantu abakanjani basiza amaphoyisa ama social worker.
Yeah mfethu siyakuzwa kahle kakhulu mfethu. So bekuthi ngisazokubuza lo mbuzo ukuthi ke mhlawumbe uma besini batholile ke lapha yana ukuthi ikuphi isiqinise nisiphi isiqiniseko nikenzenze ekuthini mhlawumbe bagcina besizakalile into ezikanjalo mhlawumbe amama mhlawumbe ni organize lapha ama game athize kanje mhlawumbe kuyocula mhlawumbe yabo for example.
Yeah, okwamanje besingakakwenzi lokho besafuna ukuqala sikhulume nabo sibafake iprogram ukuthi iprogram kuze umuntu azoyijoyela kwenza uma sifika namhlanje sisenisa lethe sifika next week sesishintsha indlela senza ngayo okwamanje sifuna abaqali bangene kuline bayibone ukuthi mesifika njalo ba understand okay sebezokhuluma nathi obhut kanje kanje bese sesiswa lapho mesiya bajabisa ngahle si serious ukwazi ukuthi involve ama gamer umuntu anda kodwa ngikuba ama gamer akhona la.
Yeah yeah mpheso no mpheso cha inhle kakhulu into enenzayo and isikhathi uloko ungitshela ukuthi ufisa ukuzwa interview nami ngaba interested ukuthi ngizwe kube khona engizokuzwa ke lento le ngoba ngiyibona cha into esiza kakhulu and isizwe sakithi ingane encane uthola ingane encane ifunda e primary uyibona ihamba iyabhema igwayi sihamba iyaphuza izinto zonke izinto ezingekho ezingalungile. So aba okay mfethu so qhubeka abazali bona niyabafaka kuna le program yenu Because isikhathi esiningi izingane zibonakala izinto ezizenza zibona kubazali. Mhlawumbe uthi umzali uthumana nengane sahamba yothenga igwaya, ahamba yothenga lokhu ubia esitolo. Ingane izihalele ukuthi awushini edolele imnandi indawo uma lekhanga ngithumela lento lena lokhu ngithumela ibhodle yalili. Mhlawumbe elimnandi ama ke ngingiliteste ngilizwa yolangalela. Abazali bona nidila kanjani nabo?
Okwamanje thina besisakhuluma nazo ingane so sizokwazi ukuthi masikhuluma nawe ingane if sikubona ukuthi uyalidinga usizo ubuyela nathi eceleni ngale sikhathi sizoqala sifaka abantu abama social worker abantu abayifundela ukukhuluma nawe bezokwazi nokubiza umzali because mina asikho kule stage sokuthi sesigakubiza nomzali wakho sikhulume nawe so sizokwazi ukuthi sibiza ama social worker kube yona akhuluma nayo nomzali thina okwamanje ukuthi sikuthola ukuthi oh uyalidinga usizo bese uyakwazi ukutshela okay inkinga yami lana sikwazi sicela ama social worker cela sisize ke nathi nje wasiqhubeka.
Okay, no, ngiyaxolisa kakhulu. Actually, I was joining to Ivu ihlangana nami day show, ulindela kwaMaphumulo Isibongo. So, I'm so sorry to join the interview at this time and to join the show at this time.
Sure.
Yeah, because vele uMr. Mabasa akekho. So, ngithinteka kakhulu because nami I'm a guy and so ukhuluma kakhulu about izinto that affect uthola ukuthi kukhulunywa kakhulu about things that affect abantu besifazane. So, I like this program. You see, because it is sort of dedicated to EUT okwabantu besilisa kuphela. Okay, mina what I would like to ask ukuthi after senikhulumile nabo nenza kanjani ukuthi kube khona mhlambe abazu izinto abazozikhipha busy ngakho uyabo mhlambe ngama weekend or ukuze bangalitholi ithuba lokuthi bahlangane benze izinto ezirong you see mhlambe kunezinto obanikeza zona ukuthi no during the week nice izinto ekumele nikhiphe busy ngakho nenza kanjani to overcome all those situations or all those things
okwamanje bese ngaka lenze lelo hlelo but bese khona i team ebivuka besifuna ukusebenzisana nayo because any best we art because khona indawo uthi uyahamba uthi uyafika umfundi uyafunda
yes
but
yes.
If ungamnika ipen nephepha into ayikhiphayo nento ayifundayo ayifani
it's different
khona abantu aba understand the art emfundi uthothi yona yonke into asedlule kuyona if ungamnika iphepha uthi akayi rivese uyiveza kwi art so lawo bantu labo nje wasamba ngegaba khona nathi sihlwahlukene khona abakwazi ukucula kuthina abafana esamba nabo khona abakwazi ukudweba siyashutha so sikwazi ukuthi sikuvezele wonke ama connect nje wasamba siso nje wasesihlangene sabantu abahlukahlukene so njengoba abantu be 50 obvious khona 45 mhlawumbe uzothatha uko right kodwa khona lo 5 oh correct if uthina lo 5 siwuthola siwufundisa siwuqhubeza uwona ozo influencer wonke lo 45 osele bese wonke umuntu abele into eyona isifiso sethu bekuthi sibuyele emzwamandla sikwazi ukuthi ngama weekend njani sho sikwazi mhlawumbe sifike nepedi sikwazi ukuthi sclean esikoleni the way sicleana ngakhona sesiyakwazi ukuthi umfana azokuthi ine wrong ine right sikwazi ukufika nangama break so ba nominate ukuthi fethu inform uyiqhwa kanjani ushuthekile yini bengazi so ezokwazi ukuthi alungiseke awazi uright no wrong
yeah okay wow no mfethu siyabonga kakhulu mfethu incazelo zakho osichazela ngazo mfethu umphakathi ke onake unthatha kanjani ngoba kungenzeka phela khona abanye abantu abasebenzisayo lezi ingane lezi nini enisini niyaqoqa bona babona imali babebona zona babona imali bona unthatha kanjani nomphakathi ngabe uyahambisana nento eniyenzayo or kakhulaza abadayisa ngotshwala mhlambe nama drugs nje dayisa yeswabala amanye ukuthi utshwala ugwaye yabo namanye aloko adayiswayo banitsasa kanjani mhlambe abanikazi bawo
ukuthi phela vele mfethu egcineni na uzoyibona njengomuntu thina siyamluzisa uzobona kanjalo but at the end of the day if singakhuluma nabo into straight sikhulume nabo even noma ungayapi kuyashiwo ukuthi ingane ungayidayisa into ukuthi but bona lento eyenzayo ayikho emthethweni if ukuthi ngiyafika ngiyayisho lonto ngiyayibamba ingane ngiyifundisa inhlezi enhleni nayo yenza le yonto if ngikhuluma nayo inqaphela sekumele ngize kuwena mntu omdala ngikubuza ukuthi lento oyenzayo uyayithanda nje ukubenza kanje ingane yakho emiya senze kanje if usungulwisi ngalesika sengifaka amapoeza because anginakuthatha umsetho ngezandla zami ngikwenzeni sengizofaka amapoeza ngwachaza itshona usuwenze wrong ugcine nawe usuticile yaphansi ubhucwa itifiketi zakho kanti ngcono umuya lento esiyenza ukuthi sina sosiza umphakathi sizoshintsha ikhanda lentsha intsha ithi khula kahle ikhulisa izandleni right ingakhulu yazi ukuthi umalume lohamba kegushesha ngiyafisa ukufana naye ayazi ulela gushesha ulithathe phi njoye hleze hlele lokushini
so mhlambe la kuma conference uyafika umphakathi noma anowamukile namukela abafana abancane kuphela
okwamanje besisakhuluma nabafana abancane so sizo lime sikhuluma naye akwazi mefika ekhaya yazi bekufika umalumba bebekhuluma nani na next week so umama if kuthi ngani uyayivumela mama uyayibona le nto isiyayishintsha ingane ayisayoni lo muntu isiyahlonipha isiyaqala sizokwazi ukuthi siqale singena udoor to door sibatshele ukuthi okay nazi isifiso sethu sicela usizo ke nathi because nathi yonke into esifuna manje ukusizakala because azizili kuzogena imali so kwakha isizwe somuntu omnyama
okay no ngiyayizwa kakhulu everything that you mentioned singabantu besilisa, especially thina youth, we have this tendency ukuthi angeke ngize ngizwe ngomuntu. So how do you change mindset yomuntu wesilisa? Because some people baba kwi peer pressure yabangani ukuthi awuyahlanyela lo legaba ihlanyisa laba. How do you overcome all those things? Because it's abantu asifani. Inidila kanjani nalonto? Kuneskill enisebenzisayo because abantu mu muntu wesilisa nje vele unalento ukuthi angeke ngizwe nje ngaye. Abaye uhlanya nje vele lokho. Nenza kanjani yonke lonto?
Nalo mbuzo wawuthola khona umama wesibasha na wawuthola kubafana wabaphendula but khona lento ukuthi asifiki ngathi ngifika ngibe ngibe serious ngikhuluma nami. If ngizokhuluma ngama healthy relationship iqale ngwasithatha sakhala
ubo
le ntombi yakho le enze ukunukuthi noba letha misihleka sonke sesindawo sesihleka mase ngibuya ngiba serious uthi cabanga ukuthi le ntombi yakho uthi yini engayenza emvakala ngeke iziklimaze le ntombi yakho ngeke ukwazi ukuthi ugcina usune sandulela ngculazi usiyaqala yena useyibuka nje yakade ehleka useyithatha useyibuka serious usezoyicabanga mase because into siyagaya sifuna ukuthi ushintshe njengoba unathi sifuna ukuthi mase uhlele wedwa usuyicabanga yonke lento etisisho iyenze sense azizile ukuzokugqugquzela ukuthi shintsha manje shintsha wena sifuna lento uyifake ekhanda lakho uyiunderstand ukuthi yazi lento etisho iserious bese uzama ukuyenza kufana nokuthi ukushaya intombazana yenze ukuthi intombazana uthothi niyathandana right kanti ayikuthandi ngale ndlela oyitshetsana ngayo vele ushaye vele ukubopha uthi uyayishaya enye it's ayi oh ngithanda kakhulu ngoba uyangishalo leyo kade uyisha uthi uyafika kulentsha uthi uyibekisana ivele ukubopha yabo lento usuyibuka kanjani awusazi ukushuthi usubona into wena ayikuthandi kanti bikuthanda indlela owenza ngayo abafana sobesebenzisa isandla kakhulu manje yonke into ilungiswa ngesandla manje soshintsha lokho.
Yeah, umsakazo olalela imlilo lapho sekhaya MUT Radio Champion on the Future. Sinayo kwinsizwa lapha uMangamahle lapha oqhamuka kwi Talk to Us. Okuyi program esiza kakhulu abafana abasebancane ekuthini bangathuku sebezi isulu zasedakamizwa. Mina nje umlalela mhlambe ohleza phe ekhaya olalela umsakazo mfethu mina Mangamahle umzali abazali abalele njengamanje nokuthi naye mhlambe umntwana osamncane mawuhlamba ulalela kaya ngafi mhlambe esikoleni. Ngisho nje ukuthi mina kubalekiswa kube yibona abasondela ngakunina kakhulu. Kungaze kuze kube inina. Especially abazali kube yena umzali masayibona ingane yakho ukuthi asikhulile and singenzeke sicile mhlawumbe singeke lezi nto lezi kube yena umzali osothi ayibafuthi nanga umntana nami sacela nami ngikhulisele yena yabo ungaze kuze kube yinini enizosuka lapha yana nize ni esikoleni kanje kanje uyayibona le nto leyo mfowethu muhle kakhulu umsebenzi wenu
but I think nako akunankinga if besuka behamba beyikoleni so that kuzobonakala igalelo labo ukuthi really bayayifuna lento ukuthi sinenzekile mhlambe wake wacabanga ukuthi lento le nike ni link with ama counseling mhlambe because omunye uzokafisa ngazuthi angeke ngize ngisho inkinga yami kuwena uyabo because vele ukhona la nika nacabanga mhlambe ukuthi let us link this with i counseling mhlambe sithola umuntu who is a social worker osebenzayo khona lo muntu ozothume ngabe these boys abala gwe field uma ngabe he feels uncomfortable to share his story sakhe nawe a share naye nake namhlambe nacabanga lokho
hayi zona into bese ayiposta manje silicela usizo sicela ama social worker ama police akwazi ukusiza sifike endleleni sihlangana endleleni sonke ukwazi cause fike sikhulume na mesi yabatshela mhlambe ngosolo ukuthi sokwazi unifela ne police linichazela but yonke lento enza cause saye sakhuluma bazibathuka nabo sibatshela ngalento ema yokuposta ku Facebook ukuthi lela cala lelo liboshele ngathi udlengulile lela cala cause lifola ngaphansi kwecala lokudlengula ukuthi wena wehlisa isithunzi somuntu icala elikhulu leliya bonke bahleka sasizabatsha ngelina Sofia nephoyisa likuchazela ukuthi lento okuposta ku Facebook kuhleko iyamlimaza omunye umuntu angithi if ukuthi umuntu ugcina seyibulela ama social worker asefika kanjalo wena usucindezela ukuthi ish konke engayisho ngayo ku Facebook useyibulela usuyafika usukhuluma nathi sesikisa social worker seliyakwazi ukuthi likusize so isifiso so nathi esikhankasa ukuthi siyacela ukuthi ama social worker mekhona angasiza asondele kuthina sikwazi ukusizana
nohulumeni mfethu mhlambe amakhansela mhlambe ngathiwa nawo alalele njengamanje uluphi unoxhaso ngiyacabanga niyadinga nalo uxhaso nokulona uhulumeni kuze mhlambe nibe nendawo mhlambe izoba nama office akwaziyo thena kama office esokuthi us mofu nedinga usizo nanka lozobathola lapha
ya siyalifisa nalo uxhaso la kanjalo ama banner even ngisho ukuphinda ikipa sikwazi ukuthi mesiya eikole nesiqoka ikipa ejengisa ukuthi sothini sikwazi ukuthiwa nama banner mesima event sifike sibe ama banner kuma event because siyafisa ukulowa singena ama event aselokushini sikwazi ufike sithola ithuba lokuthi sikhulume nabo.
Yeah, anikhethe indawo enizihambela mhlambe nizihambela kwa Ashi kuphela nambela wonke amalokishi.
Samba yonke indawo futhi singatholakala kubizwa khona.
Kophisa ama respect nakhona mhlambe niyafika nokumuntu ubathuba lezi ndawo ezikade.
Akatholi.
Hayi kodwa ngibone ngenxa yemali.
Ekubi.
Yeah. No, mphetho siyabonga kakhulu ukuthi ufike nje mphetho uzoshare la ukuthi uloko I program inhle kakhulu mfethu and ningayiyeki iyasiza kakhulu ngiyacanga abazali nabo abasondela kakhulu impela kunina nothisha yabo basondele nabo kunina nisondelane nisebenzisane mhlambe kuma socials nitholakala kanjani mfethu
ku social media kwamanje satholakala kwiloku iaccount yami ngo u The Real Nino Mangamahle noma usheshe ipage le Lihlithemba Media
yeah
ku WhatsApp ngitholakala ku 078 786 4592.
Okay, ngicela siyiphindi number.
078 078 786
okay 078 786 86 85 45 92. Okay, uyena ke uMangamahla ngithi Mangamahla, your last words to students, because this is a student radio, a campus radio. Mhlambe to students who are listening to ihlangana ni midday show namhlambe namhlanje nakubazali, what words ongabashiyela bona mhlambe nokuthi nitho okay busu sitshelele ukuthi nitholakala kuphi nendawo.
Engakusho ukuthi ngicela sonke sibambisane sizwe so umuntu omnyama izinto seyishintshileke manje. Izwe seliyasijikela sonke okuncono manje isona isikhathi sokugcina sokuthi sibambisane sonke sikwazi ukulwa nayo yonke into eyenzakalayo because nasekuseni ngeke ngathola message eyingane zaseThekwini College nazo futhi ile lingaphandle and ngingaphandla ngifunde ama fighters abanawo bengifisa ukuya khona nami ngiyo fighter but anginalutho ngaphandle angikwazi ukuba fightela
kwenzakalani mfowethu
ba bathi lo ama rest angaze abakhiphile kanjani kwasendela message but isikole sifuna 85% for attendance but ama rest abakhiphile laphandle balele ngaphandle it's almost 2 months manje
maybe
I think it's those students who are not funded by NSFAS so besalungisa inkingi I think ibona I don't know yeah
kuphlunga kakhulu phezu story esimbike naso esingemnandike lezo kodwa siyabonga kakhulu phezu ukuthi ufike nje uzoshelela so ukukhuluma nawe nane time futhi uma khona mhlawumbe ukukhona o interview officer uzoyenza phezu wamukelekile because sisebenzisana kakhulu nabantu abasha phezu into ethinta umphakathi siyathokoza makhaba umqhamo kumuntu ozothi ufune usizo kanjalo phezu siyabonga kakhulu phezu kuyihlangana midday show
This is a NUT Radio podcast